Oli Muganda, wow.
Omuganda tabira ko kigambo kyonna.
Niba na bagamba nti wow.
Aba wawula ko bawule bagwe kiwawu emiti yana.
Ekiwawu siwe wagwe nyonyawo.
Kakati abo baganda omuganda aba muganda
simbu nakabala simbu mbugere simbu
nakabala buganda faba kabalanga munsuku wane omanyi buganda yali ekola bulungi buganda teyayagalanga nnyo okubuula muntu kubanga nsi muzanganda
amina
nsinyaniriza
amina
kyovula kati nze zambali munsanga musajja wa kabaka nyiga nze siri musajja wa kabaka nze ndi muzukulu wa nankere nina omutaka omukulu antuusa kusaba sajja kabaka nebo ngamba timuzukuru wa nankere nsanyuka oyogende kumutaka wanga nyumba kukabaka so musajja wa kabaka ye bali bana sagara kugera manya bifa tabajangano mu Buganda nako lechinu ee yali nga atali mugaraka muleke wene musajja wa kabaka
oh we wave njogereyo
it was a polite way
oga promo UG I see you
otegera it was a polite way of not kubola abantu ne msajja wa kabaka
ne baba accommodating Keith kanabi nkutumide konyo muganda
ge manya bya ruhanga akika puri akumugisha abo ne bumanyira kandi msajja wa kabaka kubinyo ne ngalu
nezeka
akirizo kuwele okubera ngwelo kamdi ntu buganda akirizo okutambulya ku norms za fe akirizo okugoberera amateeka obulombolombo bya buganda kasayewe ki